Yesu tuba ruganda musiye mutya ngira kama kinyi obura muganga mutya bo bwo
Life is good.
Kubanga makama mulungi kisera
because our Lord is good all the time.
Kibu ibulamu.
And he is the life.
Mirabi kibu nama.
And he is the way, the truth and the life.
Nana ibulamu bwari mwye.
Even the life was in him.
Ibulamu nebo msanabu.
And the life was our light.
Mwye sunga. Lwacho sukuro ibulamu mwye.
That is why you can easily see outside.
Kubanga ibulamu wa Kristo mwuri mwye.
Because that is the life of Christ in you.
Mwye msanabu wako iso kurabi mwye.
It is the light you see to see outside. Do you see outside?
Yes, so alright, we won't worry.
That is why you are the spirit.
We take a light to away.
You need the light outside. Which you gather to see. Because you inside you are alive. That's why God doesn't allow you to have darkness.
That's
why in darkness you cannot see.
These are called no light or
try to gather and look for the right alarm.
Wanga or musana utabagana musana.
Or light always operates with light. And
there
is no connection between light and darkness. Because you, the spirit in the body, you are alive. You are got right from Christ. You are a branch. Outside, you want to connect with only light. That is why you need light that you can see. And when darkness comes, you see that you can no more know where you are headed. And if now darkness covers here, you can no more see. You need the light. You need the light
of
the word of God. That you may see properly. And you all
who
have rejected the word of the light of the word, they will be added into total darkness in hell, where there is total darkness. Not even seeing anyone who is far. Because you rejected the light of the word of God. Now it is required of you to continue to gather more light. Because you yourself are light. That scripture means that. In John 1:5. That life was in him. Life was the light of man.
Yes, you have to
praise Jesus. Life became our light. Now we are spirits. But our master is the spirit which gives life.
Yes, yes.
And life. Now we after being brushed off him. We remained alive as spirits. That is why outside you need light. You see. Because the only gather light that you take in light through your eyes. Then you can see outside. But
any
time you take in darkness, you never see what is far. That is why even in the word of God,
we request us
to take in the light of the
word. This
light of the word continuously helps us see far.
This
is beyond the light we see even outside. And the light of the word, which lightens you to see in heaven when you're facing right here. And up above the heaven when you're facing right here.
It means
this light is too much of his word. It shows you in hell.
And
you see what is right there. And it shows us the seeds of Satan, which you brought a long time, which have been now, and the ones which are going to be.
But
we face it in this light of the word.
Yes,
we praise Jesus. And my name and voice, Apostle Ronald
Hope
Witness, together with Pastor Foster.
Yes,
praise Jesus. You want to continue covering Satan's schemes unto God and unto his church. Or unto God and unto his people.
Yes,
praise Jesus so much. We have been seeing this for a long time. And in these schemes, we have received three aspects. We are seeing the first one. We are seeing the spirit of God and his works. And his righteousness. We are seeing the spirit of Satan.
Or
the spirits of Satan. And their works.
Because
now they are moving
all
over the entire world.
And
even the church we are
one.
In 1 Corinthians.
2
Corinthians. Chapter 11, verse 1 to 5. That if you give it another gospel, or another spirit, or another Christ, can you bear with that?
Yes, you have.
Praise Jesus.
I don't know
but
if
the Holy Spirit speaks openly,
in 1
Timothy chapter 4, verses 1 to
3,
that in the latter days,
many
will get out of the faith and they follow the deceiving spirits.
Yes, you have.
Praise Jesus.
Now, because
they are deceiving spirits,
that's how it sends us to the excuse
of those spirits.
Yes,
praise Jesus.
Now we don't see
that the Spirit of God and what is not His. Because it is written that the Spirit
is still where
they come from God. Or it's the
ones
of Satan. As
it is
in
1
John chapter
4,
verse 1 to 5.
The
Bible
in
1 Thessalonians chapter 5 from verses 19, it shows that we should not put down the spirit of fire, but we have to test the spirit.
Yes,
praise Jesus. Now church is not doing his thing. The spirit of God.
Anointing. tugenda kuba twayigiriza bingi naye tukyalaba okusiiba kuno era nga tuwali tutandise okola mu buju okusiiba kw'abasitaani oba okusiiba omwoyo gwa sitaani gwekulembera ogumanyiddwa nga
Jezebeli
ne bamalayika abaagwa okusiiba okwo kwe bakulembera twatandise okulabako era kanga twalakomekereza tulyoke tugende mu kusiiba katonda kwe
yalagira
wano fe tube yalagira tubyakitundu tusoma ebintu nga
biramba
ebyawandikwa bigamba mu bakolisi ekisooka kumi na sa nti edda twamanya nko bya kitundu era twayogeranga bya kitundu era twayogeranga abaana abato naye bwe twakula twogera bya kikulu era n'agamba nti ebiramba we
bijjaekitundu
biggwawo yuzi wawuliranga kusiiba naye nga tomanyi kusiiba kwa mirundi
wange
buli kusiiba kugoberera tomanyi oba kwa sitaani oba kwa katonda naye wano tusoma
byo
nga funule gyokuva yesu yebazi kwagala okumanya kwa katonda yesu yebazi
ejjo
twasembyeyo nga tulaba ebiva mu kusiiba kw'abasitaani nti bwe bakusiibisa era nga bwe twawulidde baabayiga emyoyo
gy'abantu
era bajja nafuya era bagiziba
noba
nga munsi y'omwoyo tokyalenge tolaba gy'olaga tobuuza oba ggulu nedda mubeera mu kusiiba nga muyanaebintu
byensi
era tubaba ku bikulu
byaokuli
mu bwakabaka
kubeera
mu kubikulu byago olaba emmotoka
laba
ezibi ennyumba
tulabawo
wabulabe babeera bakulimba okula mu mwoyo so nga ate ofa kubanga ekikuza mu
mwoyo
omwe mutukuvu akinyunyalamulwali ayogeramu wano peter tugenda okuddayo mu ezekiel gwasente jo azimbe mu ezekiel
16
ekati tuga tusome mu peter okulabula nti tebakulimba kiddala onaakula mu
mwoyo
oyita mu kusiiba nedda bangi ekikukuza kyeki omwe mutukuvu kyanyonyola mu peter ekisooka essuula esooka atandike n'esooka atandike n'esiba
esookaolulimi
olwadimusa
petero ekisooka essula esooka n'olulimi lwabiri mu ssatu bwe mwasalibwa omulundi ogw'okubiri si na nsigo eggwaawo wabula etaggwaawo n'ekigambo kya katonda ekiramu ekyolubeerera
yesu yebazi
amin
bwe twali tuzaala omulundi ogw'okubiri ekigambo kyekyatuzaala yesu yebazi era nga yensigo
etazikira
petero ekisooka essula esooka olunyiri lwabiri mu
nnya
kubanga omubiri gwonna gulinga ng'omuddo n'ekitiibwa kyagwo kyonna kiringa ekimuli ky'omuddo omuddo guwotoka ekimuli ne kigwa naye ekigambo kya mukama kibeerera emirembe n'emirembe era ekyo kyekigambo eky'enjiri ekyabajulirwa
kyekigambo kyennyini kyetubuulira
yingira
mu ssula ey'okubiri
petero ekisooka essula ey'okubiri olunyi olusooka kale muteekenga wala obubi bwonna n'obukuusa bwonna n'obunnanfuusi n'obujja n'okwogera obubi kwonna
bino bye bikusigaza nga okyali muto mu
mwoyowenge
eyakazaali
ekikukuza kyekino
ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabakuzenga okutuuka ku bulokovu
yesu yebaziyoluzungu egamba desire the pure milk of the
word
that you may grow thereby. Yes,
praise Jesus.
That
the pure milk of the word of God is what grows us.
tugamba tonyongeddemu tukendezeza.
Praise Jesus.
Bible teyogereye nti temukendeeza kugambo
kyeokubadde okwongeraolunyotani
ku 18 era tebatukkiriza adde okunyoola yesu
yebazibwa
nga bwe kyandika mupita ekyokubi ensula yokusatu
yekumi n'etaanu
mukaaga eri kunyoola mu kigambo
kitambula kiragiroiragiroiri
ku lunyiriri wano kanewali kati nga bwe kiri mu isaaya 28 olulimi olw'omwenda
bakumi nasatu
ekigambo ekyo bwe kibeera
bwekikibeera
biwa
ng'amata agatayongeddwamuazi yesu yebazibwa
ekigambo ekiri
ekyo kyekikuza
wabula si kusiiba nti ogenda kukula
muoyo
yesu yebazibwa okusiiba kuyinza okukuyambako okweteeka nga wejjako ebibi ddala mu kubonerera nga bwe tukola okusiiba
kw'obwakatondasisaddaaka
okuweesa
ebintu
bye weetaaga mulamu
wabula
ekikuweesa mulamu buno
obwonoonya
obwakabaka
n'obusigadde
babikwongera
byawandikwa
bitulagira
obwe
tuli mu mataayi sula y'omukaaga olwasatu mu emu yesu
yebakakati
byandikwa birabi nti obwetaavu bwaffe okukula mu mwoyo twetaaga kigambo
ekipiaokugabirirwa
twetaaga kunoonya mwoyo
mutukuwebwakabaka
bwatuweebwa
era
okusiiba
kw'obwakatonda
ekulagibwa nga
saddaakatuweesa
yesu
yebaiwabula
okusiiba kw'obwakatonda
kuyamba
omuntu okukola obutuukirivu obutuukirivuobuviirako
okukuweesa
sibwa akaseera
buseere
era bwe twakusinza katonda tulaba okusiiba katonda kwe yalaga tujja kulaba nekubeerawo mu bulamu
bwaffeebuliva
mu
nsi
okusiiba katonda kwe yalaga
wali
omwoyo gwakulembera sikwe kusiba
kwomalakalabakuba
abantu bakusibye bali abantu nga babiri kuliko musa kuliko ne mukama
ziba
ennaku
24
nga tolya ku
mmere
wabula zimala kugwako
era
ezo tezibaddeewo
ebbanga
si nyangu za bulaba
ebyawandikwa
kuliko okusiba firiwi kulabika emirundi mingi nga gwe
weesalidde
era kulambikibwa mu ngeri ki eyokusiba naye mu byonna nga tukomekkereza ebikwatagana n'okusiba
kw'abasiraamu
mwosiibira
ng'obalabire
okunyaga
ebintu
ng'osuubira n'okunyaga okuva eri yesu
yebasonga
nedda tekisoboka era abaanukula okusiiba
oku
abeera agezedde
bw'aba
akwanukudde akuyamba kulabika ng'anyweza omwoyo gwe mulimba nga bwe twalabye ebigerwa by'omwoyo mu kusiiba kuno babeera bayigga myoyo ezekyeri
13:16
ezekyeri sula ya 13 n'olunyiri lwa 16 ne bannabbi ba isirayiri abalagula ebya yerusaalemi era abakabiira okwolesebwa era abakirabira okwolesebwa okw'emirembe so nga tewali mirembe
bano bannabbi abakulembeddemu ebintu
bye
ekira bagamba muli mu mirembe era mbalaba mugenda bwe kulaba otwala ennyumba naye basobola kulaba ng'ogenda mukeera akulabule
tibanna
ekanisa mukama yagambye tusibe twenenye ebibi kubanga alabye nga tugenda mu kkeera ekyo tebayinza kikugamba bakugamba mukama yagambye tusiibe asumulule
ebyaffe
yesu yebaz naye tebalaba kuli kugenda mukeera
bakulabule
bagambe naye tulagire okusiiba kubanga mutuufu mukama yagambye tusigira tugenda mukeera balaba okukolesebwa nkwamirembe myereere songa emabega
wajjukuobibie
bakugamba siibira ennyumba siibira emmotoka
naye
bakugamba nako siiba olimba ekibi osobole okuba nga ofuna yerusaalemu
omu
Baba kusibisa mu bibi byawo.
Ate nga
omwoyo ogukoze ogwa sitaani.
Okutuka
alya nga twegomba ebintu by'omunsi
kuno.
Kubanga Bayibuli yegamba. Omwoyo yatuweebwa si mwoyo wansi.
Wabula
twaba omwoyo ava eri
kitaffe.
Lwaki tuyinza kutugamba tukaabire ku by'eggulu? Abikula bya wano byokka. Kugamba omwoyo nga tulaba nga tugenda mu mbeera. N'atugamba kale musinge muleke ebibi byammwe. Kubanga bwetunuulidde mu bakolinso ekisooka essula ey'okubiri onyotandika olw'omwenda paakumi na nnya nitwalwa mwoyo gwa nsi kubanga twaweebwa omwoyo ava mu ggulu ekitaffe lwali tulabira ku by'omuggulu n'alaba mutuufu mutu wa luganda ennyambala gy'oyambalamu ekutwaza mu ggeyeera siiba ate si mukama akuyambe akuwa amaanyi agaleka ekibi ekyo agaleka obwenzi obwo oba obubbi obwo wabula okusiiba kwabwe okukakasa nti kwakunoonya byoyo kisula mu ggeyeera mubeeramu wammanda bintu bya mu
nsi
era buli kiseera balaba okwolesebwa muva mu kusiba kuno ne balaba okulala basiiba mu kwolesebwa ate kusobola okutambula mu bantu wano
nga
bonna bafunye okwolesebwa
kumu
ne mugamba
era
bulina obujulizi bwa
bibinaye
newankubadde nga mubeera n'obujulizi
wabtebuli
singa bujulizi obuli bulamu
tudde
nga mu kigambo kya
katondaseera
obujulizi bw'abana abasatu kubanga mwe abajulizi abasatu abalabise oba kumi temusinga abajulizi abali mu ggulu abasatu kuba kuliko kitaffe kuliko ekigambo kye kuliko omwoyo mutukuvu kati bw'ojja kweyita omujulizi weerabire ndi waliwo abajulizi abatuddemu toyinza kubasukka mu kigambo kyabwe kubanga baalagira nga bagamba temwongerangako era temukendeeza kati tojja kuba mujulizi ng'ate oyongerako tojja kuba mujulizi ng'ate okendeeza kuba omujulizi ate anyweza ebiri wano mu kitabu yesu yeebazibwa se tugenda mu maaso n'okwetegera atwakunyola okkumi n'omusanvu
ezekiel esula ya 13 n'oluyi bakumi na
musanvu
naawe omwana w'omuntu kakasa amaaso go okwolekera abawala b'abantu bo abalagula ebifa mu mutima gwabwe bo era balagulireko
era obalagulire
era balagulireko
yesu yebakibe nti bano bennyini abafulumya obulaguzi obwo
ate
naawe nkutumi genda obagambe bwoti muli balogo era mukwatagana ekizebbeli okuyiga emyoyo gy'abantu ba katonda n'okugibonyaabonya ate abakazi ebasinga okubakukolesebwa naddala okukwatagana
n'ebyokusinanalabye
mukama ng'agamba babeera nnyo omusisita asitoyolesa ebintu ebirala nalabye mukama ng'agamusumba ba katudde okumala bingi ebyo tebabikkiriza wabula nalabye nga mukama agamba tusiibe mu kusiba kuno atugabire
okubakwaniriza
yesu yebazibwa kakati mukama n'agamba naawe genda obalagulireko
ezekiel 13 n'oluyi lwa 18
era
balagulireko oyogere nti bwati bwayogera mukama katonda nti zibasanze abakazi abatungira ebigugu ku nkokola zonna era abakolera ebiwero emitwe gy'abantu aba buli kigera okuyigga obulamu
yesu yebazibwa wagala ekwesoni kubanga ndabawo ekigambo ekigamba
nti
the women that sow chams
zibasanze abakazi abakola eddogo
upon all waste and make veil for the heads
era ne bakola obuwero bw'emitwe
kugamba tulaba nga bayibuli y'oluganda
eggyemu
ekigambo
obulogoo
ate nga batulaga nti bakola
bulogoera
obulogo bwobu bwennyini bakola ebiwero bya buli
ngeriokubitta
ku mitwe
gy'abantu
oleme kulaba kikiddako
mu
bulogo bwe bumu olaba osabanamu naye ng'akuloga ng'akola kiwero kya kuziba maaso
oleme kugenda
mu maaso
yesu
yeba
If you know you are an old member, you go and sit on the other portion.
Right.
Let the new one have places to sit.
We
shall be correcting this issue concerning chairs. The old ones in years, you can remain on the chairs.
We
shall be correcting that tomorrow.
But
we add on our chairs. God bless you. Now they make the ones who are coming, the one around you can come in the front seat, let there be spaces behind. Bring someone here. Don't leave the chair in the front of you, let there be someone sitting there.
And
let me sit on. God bless you.
We
are proceeding on with Ezekiel. Ezekiel chapter 13. We are seeing this verse 17.
That
make you know that there are charms these people use. But it's not the spirit of God. But it is magic charm.
It
is to make a veil for you.
To
make this veil of different kinds. Or of different sizes. In spirit, you are equal.
Muli go bulamu bw'abantu bange Nemuonya mweka obulamu bwamwe okufa
njadabi
mwe mwigize obulamu bw'abantu
omanyika nkubuli abantu bagenda mubamuta
buli
omu alina emyoyo gye bamutuma tukwagaza emyoyo bisatu tukwekaza emyoyo bitaano ez'okuyiwa mu ggeye eno kakati kwobeera otudde wali omuo nga tomanyi ali mukumiyo yanoonyo gye bamutumye era bamugamba bw'oba oyagala okuzimba kkanisa bweti
y'amaani
we emyoyo bwegiti kati owandisa n'amanyako
bulungi
ne bagenda nago yagamba guno ne guno twaguwangudde kubanga twaguggye ku mulamwa nga tugugoberera
byakwobwa
okyali mu ko ng'okyawalaza empaka oba baba tebanakuwangula era ebyo tebakuwaayo mala kuyingira mu ndagaano zaabwe kyova owulidde kwe twali tusoma mu samwiri ekisoma 14 twalabye olunyo lwabiri mu ennya n'okufiira nti okusiba kuli basooka kukulayiza era ne bagamba atakusiibe ogenda kufa naawe n'olayira ye oyingira mu kusiba lwa paka n'okulayizibwa okw'empaka kwe kusiba emyoji negy'abasitaani we zigenda gitambuza
okwetuwulisa
kakati omwoyo gwe kasooka kasa kasaba kakasaba nti oli mu ndagaano yaabwe abagamba ono twamuwangudde n'ono tulaba saddaaka ezibeerawo wadde nga basaddaaka obwana obuto naye guno omwoyo so basobokana kusaddaaka kati naye nga koomwoyo ko baguwaddeyo ate ne katonda olukuno na mubiri
okuira
mu geye bo kuba bakuŋŋanya nnamba etyabantu kwabiraga mu kubikulirwa essuula eno ey'ekkumi n'omukaaga nti emyoyo gino kyo giba gisemu n'obukodyo buno gikuŋŋaanya abantu abanaasobola okulwanyisa mukama waffe
yesu
lunaku lwe lwagenda okudda okugwako mu geye
bo
balaba advantage nti oyinza okuba weegasse ku lutalo luli
aba
bonna abava mu geye nabasuubira
eyo
nga beegasse ku
sitaani
nti olutalo luli banaasobolaebambi nga tubasaasi
kuba
temumanyi magye katonda
gaali
era nekwa olunaku magye g'abamalayika
aleka gajja nabaibuliraasaani
bajja kumutamu n'emyoyo gisuulibwayo awo wakati abo basuubira okukola olutalo kati tebakuŋŋanyisa emyoyo
yo
ne bakiba gigudde mu ngeri eno tebabala ekyo kyokka ati kigwayo obeere nga weegasse ku
basitaanikuba
buli akwemago yaba yeegasse ku nnamba yamaze ku sitaani kati emyo bagiyigga era bakoza byonna bye bakola nga bala kimu singa ogwemagombe emyo gino gyatumibwa okukola ebyamagero byo ebyobulimba okuyita mu kusiba kwe kumu okwo okubuzaabuza olowooze nti oline mukama tuli mu kubikwa 16 olinitutandisobe
11
kubikulwa essula ya 16 n'olunyiriri lwa 12 owomukaaga n'afuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati n'amazzi gaagwo ne gakalira ekkubo ly'abakabaka abava ebuvanjubwa liryoke liteekebweteekebwe naye ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'oku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu
byonna n'alaba emizimu emyoyo en'emibi bagidde emizimu gy'abaalubaale nomubadde muyita emizimu gy'ekika naye bano bamalayika
abaabwe
mbu nga bagenda eri bakabaka
b'ensi
abafuga bonna n'ebyamagero kukuŋŋaanya bantu ku lutalo lwa
Mukama
lunaku lwa Mukama lwakomawo kati bo
kyebakoze
balina n'okukuwa ekyamagero kusiba okwo ne bakunywereza ddala
they hold it
so tightly. Otandika kuwukanya byamagero
batambula banoonya era basobola
onyweza
omuntuabaija kulyamagerero naye nga bo banoonya
myoyo
tebakuganya kubeera ku kigambo bwe babeera mu bayibuli bakikozesa nga ddiba lyandika kweyambaza mulimu olowooze ne mulimu bayibuli era asoma ekyandikwa asoma nsaata misatu emiggo gya mukama gye gituwonye
ng'atandika
nga mutandika ebyamagero olunaku lwonna bakukuumira mu kifaananyi eky'engeri nga mulinga ng'abagenda mu naye nga bo bakimanya omwoyo
gugwawebabeera
basajja olumu bakambuwala ayinza okudda ku mukazi agendo
zaalamulina
omugere
mukutukwegamba
babonya abonyeza ddala abantuogenda makuŋaliro gaabe tebafaayo ngeri ki
gyobuddebakubye
lyali oba okwaba gwayo abeera mukambe nnyo guli omwe gumwambaza nga gumonyabonya buli mulokole ate gunyiiga nnyo nga gukulaba oli mu byamulokole ebyaddala mbwe ate
weereseofuna
ekyamanyo baabanyi n'obweri bo banoonya myoyo ate babeera bakambwe nnyo mwe muli bannabbi abakunamira abantu abakolimira abantu okufa bonna tebalinakisa kiryabo era ebeekweka mukisa beekula bakuyamba ne bakuwa
ekiro
agamba nkuwadde
kapitonaye
nga kapito yagenda songa buli
kyolina
paka lwonatuba ku
ziro
n'akabanjako
osobola
okugagawala mu myaka
egi
naye mu myaka ebiri
ebiddako
nekyobadde olina
ojakiyo
waliwo enkola
abamerika
gye bakoledde n'abangereza baali baagala okukendeza abantu south
africa
beefuula ababayamba ne baleeta bulangiti ezirimu
endwadde
abafirika bali
beefuula
ababayamba kube bulangiti zebabawadde ezirimu
endwadde
kawumpuli biki byonna
nga bino
mwali era okusobola osanya baali baagala osanya abafirika mu south africa ezo bulangiti zebaaga nga zirimu angalwadde olwali bayinza okuwa
ekirinakola
abakuyambe nnyo kumbe bagenda
kutte
abantu batayinza kuwa kigambo kya bulamu weesiga otya nti mubiri bakuwadde
ekirinamuyamu
kale kyenvudde nkugamba kijemi ogiyitamu
ngaimyoyo
gya sitaani banoonya nawe mwoyogo bagatta ku magye bwekasooka mugeeno baba bamanyi wegase
sitaani
kubanga bagenda muoba tebamwegase kati basa okukubuzabuza n'ebyamagero ebyobulimba ekyamagero ky'obulimba
kiki
ekyamagero ekitatuukirira ekyamagero ky'obulimba ekyamagero ekituukirira
naye
ngaate ogenda sinza katonda kyamateeka
13
yolusooka pakulu wajja kulabika bannabbi oba abalosi b'ebiro bakuwa kabonero oba ekyamagero kituukirire naye ate akusindika owereze katonda gwotamanyanga gambe musinze
katonda
musabe mu linnya lya katonda musabe mu linnya lya
yesuwa
Yesu gutura mu Bible.
Jesus was in the Bible. He was given for all of us. John 3:16. For God so loved the world that he gave his one to God and Son. He never gave it to one person. He gave it to all of us. Who he believes is not condemned. This one came to all of us.
See, yes, who are good.
You know, Jesus of Swan.
Our Yes, who are good.
Those Jesus of Swan. They are the ones of Christ here.
Who's the one who is
Come back to
the sick.
You have still seen the
first
gospel.
And we
continue to see the
first
gospel from out.
Many
feet, they are seeking for souls. They are seeking for souls.
You thought
they have been helping you. They are helping your soul. The word is what grows in you. And it is the good thing which can grow
you.
But
there
be no
joy. That
is when they make their chance. And you're blind. And you
can't
trust what is happening.
You
don't question what
is happening. Hallelujah. Gamba, amina, amina.
You say yes.
Everything
just supports. You don't make him you a mad person.
No one can tell
you what you do. You see the
wake up
in the morning and tell you. That's how your husband bought you saw it in the name of
God.
He
will
not even pick your book voting for you.
And
you forget to say, marriage should be honored by all people. You get your land titles, you give them out. They have taken away your understanding. They make for you the magic veil.
Never come and carry them.
Even when they tell you that they commit their homosexuality,
never
when they
rape
a child,
acceptable
those charms. But they do the most
impossible.
They don't even after the first time. They
run
away from the
Lord.
They make you breakfast with food that
are prepared.
You have to pay them
back.
You have to pay them back. They make you breakfast with food that are prepared.
You have to pay them back.
You
have to pay them back.
You
have
to pay them back. You have to pay them
And
you begin to speak like infants, young infants.
You
end up running from there.
How do
you feel you sit in there and
never
and until you're espoused to Christ?
Yes, to go to
Jesus, are you married to?
Who did you
French?
Some people
out of people confusing us.
Bible says, Yes, because of Mulan,
maybe another Jesus,
but
the right one,
right
one, we are to espouse to him.
What about the Somali?
I believe you have already there.
The Somali?
Can we reach there?
You go again to Rima Buddha.
You know that
they have
another Jesus, they marry you too.
No, Mulan,
why do you sit within a synagogue? All of us are married to Christ.
Second Corinthians 11,
verse 1 and 2.
Esule ye kuminimu, nori yorisoka. Singa mungu mikiriza mubusiru, siru obutono, ilana ye mungu mikirize. Kubanga mbakuwa tuobuja kwa katonda, kubanga nabafumiza bamu omu.
Omu mtu kubwa gana.
Nabafumiza
bamu omu.
How is it one husband?
Mungu na.
All of you.
But he was afraid
that there were other husbands who were going to come.
We did listen very carefully.
Bakulisi ekyo ku Yesu lwakumi n'emu olunwa kubiri. Kubanga nabafumbiza bammwe, kubanga mbakwatibwa obuggya bwa Katonda, kubanga nabafumbiza bammwe omu, ndyoke mbaleete eri Kristo nga omuwala omulongoofu.
Nga tuli muwala mbere.
Kagati bana bana
bana
bana bana bana
Olinyoro kusatu.
Afri.
Na ye ntide.
Ah, ya tiamu na agama.
Afri and say.
Wali ya kasati ya gana kiva kendo lawa.
Adali ye. Give you what is the price.
Agama. Na ye ntide. Ngo msuta wegoa limba limba kawa mbukusa guago. Mbosi evirozo vya mwe. Okono one mwanga. Mkulaba. Uwamune mulongo ufu. Evili. Eri Kristo.
Bano mwero mwuri ya mwuro ku. Chakamaza kute kambiyo kusiba kwa.
They are failed through their fasting. They corrupt our
minds.
Your mind be corrupted. The way you see things.
You
see them upside down.
Agamba. Olinyiriri olw'okunaba kuli ekisoko ekyokubiri esula ya kumi n'emu olinyiriri akuna.
Second Corinthians 11 verse 4.
Kubanga kuba oyo ajja bw'abuulira Yesu omulala gwe tutabuulira. Oba bwe muweebwa omwoyo omulala gwe mutaweebwa.
Kuno bwe mwoyo omulala gwe tuwogera ku
kyakala ne kati. Another gospel in the church.
Oba njiri ndala.
Oba njiri
ndala. Oh, another gospel.
Gye mutakkiriza. Mukola bulungi okumugumiikiriza.
Abuuza.
He asked.
Oba nakuwa Kristo
mulala gwe mutaweebwa. Give another price to marry him.
Ibi bye biba mumakanisa.
That's what happens with that.
Ne bakuwa n'omwoyo omulala.
Give another spirit.
Njiri ndala.
Another gospel.
Na ezo okumugumiikiriza.
Are you there that?
Let's
go back to the second. Now, this magic charm they do, all
have
been
collected,
they are haunting for souls. Now, which one are you going to do? We are going to move this
book. We shall see what we are going to do. We shall see what we are going
to do. We shall see what we are going to do.
When the
church has failed,
you know
how to
fight
for the
soul
to go to heaven.
They need to go and do what they say.
Kamoto
kamoto kakapurado mbukari mozi
ibi
ibi na kani na kani ibi ma ima razungu
iwa kati iron the white joy joy
nga bibi kutunze
emyo jiawa abanto kunonya katuwa
tuli mweze che sura ya kumi na satu nori nye yutu yukuruwa kumi na mwenda nga muri imba abanto vange aba wulira ebyobulimba
abantu boje bali batudde
for arrive there
ataba kuba mukama
God's people
ne abatudde makunga lyo ga basitan
sira ko satan
but not right Christ
mpeke ne kanisa right person is church
ne satan
right
oba bakuta obulimba
and false Christ
na makanisa
ga churches
muri mwa bantu
bani there are many people
bano nyaka tonda
look people
they are in position
they are wrong places
bali je baba nyokinyeze
ni wulundi
basi bora je tunda yo babuda wali
nyanya babuda triangle under the sea
kimalidize nge roli mukgeyena boba fati mukunganya
maji find one thing to gather
jeba fayo li wano
ya how will you fight
yo genda ruwa ni
sana what are you going to fight with
kanona go genda ruwa nanyi
you're going to fight with God
omanyi
you know
kubikwa 12
muro
muzapa
17
dura kandi bamaraika
baba
nesali baba wangu
ne baba wangu we overcame
kati bado woza nti okweyo ngira ko kumaje baina kaje mu bana
baba
kuba maje ga lugai chika
baba the army is not enough for them
baba kuba yo mu
and you are cast from heaven
kati basubira
now they expect
oh kuda yo
to go back
wa muranga bakosa mu
thank you sing human day
Tupaya wani onyini lo kubiyo kwa kwayo mbira kunamba
yo kiri. Put for their army.
Bati suna ndia majieta
kwa kwa. Their army is little. I'm sure.
Kati simani.
Now I don't know.
Kwa hira muna wangu.
Whether you will overcome this time.
Mwabage ndo kwa hira
kwa hira kwa hira
kwa hira kwa hira.
Satan.
Hira kwa mkiri zemi yo jabu
ya kwa hira kwa hira. Your soul to be haunted. In the
snare. Ezeche ituli musula ya kumi na satu. n'olunyiriri lwa 20. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndi mulabe wa bigugu byammwe bye muyizza obulamu oyo okububuusa.
Ndi mulabe wa bulugu bwammwe bwe mukozesa okuyigga emyoyo.
Lwabiri, Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, ndi mulabe w'obulogo bwammwe bwe mukozesa okuyigga obulamu obulamu eyo okububuusa.
Nti bo bayigga emyoyo nga bakozesa obulogo bwe. Ojja kulaba abasajja abalogo yeefuula n'ayimya nawo n'akugamba Bobe nyine rekolele ringi yangu. Kati omwe bakugusa nokugusa bakujja mu. Ne batandika okutambuza bye baga. Era tokora ba. Akuga moge na rota mu. Era byorota. Kuba era kulina kwa obuyinzo kati abana kuloga abo. Naye nga basoka kuziyiza sibi. Ne bakumala mwana agezi.
Ezekiel sura ya 13. N'olunyirwa 20. Era ndibisika okubijja mu mikono gyammwe.
Nti Mukama agenda kuba kwakulako obulogo obwo. Abo bennyini abadde babukulembedde babulina mu ngalo akola bukoza. Buli omu alina ebamu. Ababa bulina mu nkokola. Ababa bulina mu mpenda.
Ezekiel sura ya 13:20. Era ndita obulamu obwo bwe muyigga okububuusa.
Nti Mukama agenda ayita mu kkanisa yonna n'okwetola eddiini zonna gye baali basinzira okuyigga emyoyo mu basamize yonna mu nsi yonna kubanga buno obulogo bwetoolodde wonna. Ate okusiba kwa basitaani paka ne mu ssabo gye kuli osiŋŋana siba abalogo naye nga banoonya maanyi tugenda kulaba amaanyi go bwakatonda anointment nga go tebagasiikira obutuukirivu ne gakuweebwa Yesu yeebazibwe. Naye Mukama ye agambye agendagenda akwakulembya obulogo bwabwe omuntu addemu okuloga nga takyalonga.
Ezekiel sura ya 13 olunyiriri 21.
Ezekiel 13:21.
Era n'obulogo bwammwe ndibuyuza neeponya abantu bange mu mukono gwammwe so nga tebakyabeera mu mukono gwammwe okuyiggibwa.
Abaali badde bakuyigga okumukono gyabwe tolina gyosobola kutuuka kankubuye ne bw'oba ogerako ng'oli mu America ng'ali Uganda abeera akubeera akuwulira oludda n'agamba wakoze bw'oti mwalidde emmere bwenne bwe omanyi okubanga bakukonekitinga dda ku sisitimu yaabwe nebyokolebwa kagenda nga tobikugamba n'oli okugamba kama ali wano baakuyita mu kusiiba ali ne bawuuza mutimu baabwe ne bakonekitinga buli sisitimu yonnawo nekoyogerako
naabe
bakuyigga wonna obeera mu mikono gyabwe era mu byanoonya okuwaayo obeera ku mwanjo nnyo agamba oyo asongako mu
nsonzi
kimu Ezekiel sura ya 13
Kale muli manya nga nze mukama. Kubanga mubazizza n'ebyobulimba omutima gw'omutuukirivu. Nze gwe siwubazanga.
Ezekiel sura ya 13 n'oluyi lwa 22. Ne munyweza emikono gy'omubi aleme okudda okuva mu kkubo lye ebbi n'awona nga mulamu.
Akati banyweza ababali awo abaliraani. Adisi bamu. Bano basaale babalagira n'obawaayo ku kyama tonde bakunywereza. Omwaka lwe guba gugenda ng'ogenda olabukira. Abajja bakuwaayo akantu.
Nange ndiwonya abantu bange omukono gwammwe. Kale muli manya nga nze mukama. Ezekiel esula ya 15 n'olunyiri olusooka. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, omuzabibu gusinga gutya omuti gwonna? Oba ettabi ery'ogumu ku miti egy'ogumu egy'omu kibira. Ezekiel sura 15 olulimi olw'okubiri nti, omwana w'omuntu, omuzabibu gusinga gutya omuti gwonna? Oba ettabi ery'ogumu ku miti egy'omu kibira. Banajjangako emiti okukola emirimu, okukola omulimu gwonna, oba abantu banajjangako ekikondo okuwanikako ekintu kyonna? Laba, bagusuula omuliro okuba enku. Omuliro gugwokezza eruuyi n'eruuyi, ne wakati waagwo wayidde. Buliko chekugasa uruwa mulimu gona.
Yes, yes, yes.
Jesus.
Bakati ugenu notamdo uruwa kutu.
Now the genie pool of salvation. You have been a branch.
Mkama kutu.
In our master Jesus.
Na yomu chokuba kutu zidamu.
But the fact you grow.
Ebibi yonari wakuta kutu zidamu.
All the same of move with you.
Mjiri yoguri ima.
The first gospel.
Epoote za saizi ne saizi.
He has banked you side by
side. Yoko mbuku nyaku.
He's with the complaining of in him.
Uta ina makuru.
You still have in him. What is the usefulness?
Katulami.
Let's see.
Ezekiel 15:5.
Ezekiel 15:5.
Laba. Bwe gwali nga gukyali mulamba tegwasaanira mulimu gwonna. Kale omuliro nga gugwokezza era nga guyidde gukyasaanira gutya omulimu gwonna. Kale Mukama Katonda kyava yogera bw'ati nti ng'omuzabbibu mu miti egy'omu kibira gwe mpaddeyo eri omuliro okuba enku bwentyo bwe ndiwaayo abo abali mu Yerusaalemi era ndikakasa amaaso gange okuboolekera. Bali fuluma umuliro na ye umuliro guli wocha.
Yesu ye wajibu.
Amin.
Abantu wa wako zeo yu nabiyo na.
The people have worked all those things.
No mdogo ugo ina.
In those chants.
Haba ita mkosibo.
And your path
will not. Nawe ya wame vanga tuwa
gala. If they knew where it's there, no one come back.
Kupanga urute vika mubi ya
kupanga. If you get back when you had
the gold one. Manye yu kumekeza na nyanja ya
mwili. Your issue ends in the
next time. Wadi wa mwanguzi.
They will no more be.
Ni wangu wadi wa wadiwa kukunga.
If they have been gathering.
Haba haka nuwe ngatu
kukunga. And you want to join on that
battle. Basu mdo
kukunga
nisa muka masu.
If
you
find a master Jesus
to come
back.
Kuk
but I pray for help.
Uri moku bila kusaidia.
Abata
damu sara
zuna. All prayers.
Demu sara.
If you pray.
Nesa daka demu ayo.
Namu
yuta muku sibo.
Abata jezi. It has been Jezebel.
Sika tuwanda.
Not God.
Uri visa.
Listen.
Yeremia anamu nyakumi.
Jeremiah 44:12.
Yeremia esiwa ya makumi anamu nyak. Nori nyiri ure kumi netano. Bugamba weruti. Awo. Abasajia bonna. Aba. Abamanya nga abakazi baabwe boteleza bakatonda abalala obubaane n'abakazi bonna abaali bayimiridde awo ekibiina ekinene abantu bonna abaali batuula mu nsi ey'Emisiri ne Pasulosi ne baddamu Yeremiya nga boogera nti ekigambo ky'otubuulidde mu linnya lya Mukama tetukiwulire.
Owulidde ekiriwo.
You hear what happened?
Abantu baawulira ekigambo
mu linnya
lya Mukama.
Ne
babitegeera nti bya Mukama.
Naye
ne bagaana.
Olinnya lwa 17.
Verse 17.
Naye tetulirema kutuukiriza buli kigambo ekyava mu kamwa kaffe. Okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaane n'okumufukira ebiweebwayo ebyokunywa nga bwe twakolanga. Ne bajjajjaffe bassekabaka baffe n'abakungu baffe mu kibuga kya Yuda ne mu nguudo ez'e Yerusaalemi kubanga bwe twabanga n'ebyokulya ebingi
nti bwe twakolanga ebintu ebyo ne tusiba mu kusiba kwa
bajjajjaffe
ssaddaaka
omanyi nga bakugamba
akati okunyweza ky'obadde
ozimbi
baaka
ensiko gy'osusa
baaka ekiweebwayo ekyowaayo mu linnya lya
Yesu.
Erinnya tebakoma kulyoge.
Don't seek to speak the name.
Kubanga Bible yegamba.
The Bible says.
Okubikula 10:13.
Revelation 13.
Onyoro omukaga n'okutuwa.
Bwe
baliwo okuvvoola erinnya lya
Katonda. The name of God.
Mwe bakolera.
Everything is done to
Jesus. Osobola okutalira ddala
Yesu.
Nga bamaze kubonyaabonya. Okugamba naye Yesu oyo Yesu abonyaabonya.
Jesus. Osobola
okukaka n'otuwetiko omukugu
w'obulokozi. The path to salvation.
Kumbe Yesu ye yagamba.
Jesus said.
Mujye mwenna abakoye n'abazibwa. Munawe kimuno
kyenyewe
Yesu yakuita kuumbura yakuita kubo nyawe kogera ku Yesu okukubwa
speak of the right Christ.
Yesu yabazibwa
praise Jesus
katika no bagamba
as you were saying
we pass ibanga
fast it
era likwaye niwe bwaye ne sadatu zikwa kora kwaberanga ne mmere
mani plenty fault
yewe yabadanga
someone asked there
naye na yati mani yababu yakunyweza nayo jabu
edi
teba jitumuze oleme kukiriza na kigambo kya Katonda ngo kisomewe osobola okunywerera mu by'obulimba yabaddanga kati mwe mulaba essaala nga zikubwamu ne mulaba ebyamagerezi ne mugamba duufu mukama yatugamba kumbe yezebe akubuze ekizibu anaddiri basi
are they not answered?
They
don't
know who this
is. Who answers them?
I don't know.
Is it a same God?
But some of
the wizard first.
But they
are answered. Ani rakda who answers it? Jezebel.
Uno moyo kwa Satan.
Spirit of Satan.
Nama barokora basibi.
Ngata
musibi ngati gamo cha kunda
basibi.
Mumba tete sebe ya baro. Bomo bade kubia katuno. Tokora bade to yamuko.
That's why you're going to answer.
Akuta munga runana kumuwa moyo.
Answer it before you even give them your soul.
Gwa ino kuta munga katuno.
Who has to answer
it before. Nema desu orina.
That's a problem you have.
Uli munda mani zila.
You are in no man's land. You are like that.
You are
neither whole nor call.
The one that
is
the best, but even if it
is for spirit,
not let put it in the
eye,
I am going to
decide.
You are going
to get out of your word.
Yes, we are going to have a couple of survivors. Now we are
talking about
what are you carrying? I am going to have a
couple of survivors.
Guru or Babi Amu?
Heaven or miracles? What am I on? They have to send
you stretching
to reach there.
Now, you
can ask miracles.
You can ask miracles.
You
can ask
miracles. You can ask
miracles.
You
can ask miracles. You can ask miracles. You can ask miracles.
You
can ask miracles.
You can ask miracles.
You can ask miracles. You can ask
miracles.
You can ask
miracles.
You can ask miracles.
You can ask you.
In the
bathroom,
go.
Before you call him. You have to call him tight.
Yes!
You call Jesus.
You
call my
fasting.
You call him.
Everybody move up and
move
up. I was so much more than I was. I was
shouting for him to speak those words to me.
I was shouting
long time, fast and wait.
Never see them again.
And they ended up in hell.
Yeremia Esula Yamakumi Adamunia, Lord Yerokun of Sam.
I am 44 verse 17.
Adamati. In good old Jerusalem, Kubanga, the Travanga, Navy Okuya, Ebiji, the Tubaburuji, the Tarabu.
Now, why are you
offering?
We are
playing,
and
we ate, and we drank.
Yes, the baby was
the one answering them.
And we shout,
Yamakumi Adamunya, no renewal, Tukura Kumina Man,
Jeremiah 44, verse 18.
Neka soke, the Tulekayo, or Porto Reza Kabakayo, Gurum Kaz, or Ubani, Nokumukira everywhere, if you open you. Tuba Demokwe Daga, Nokumariwa, Echitara Ninjala.
We have to give everything.
Refused to follow them.
ne babasiba ne bakuba
ebiko
baamukana bavaayo ne basaba
mutatamujaa
n'agamba mukama tuyambe kubanga baba ne batuyikkanya
olw'omulenzi we yesu
tusaba otuwe amaani era okobereteeko n'ebyamatulo ekigambo kibuulibwe mu maani batuuka ssebo nga tebinaalabika mukama akyalaba abateredde
bulungi
yesu yeba kati bano babagamba mulekere ebintu ebyobulo n'okwegattanga ne gizeppe eryo nga mumusaba bwe basooka obirekera tebabirekerera ddala omanyi ebagamba tugeze omanyi nsinga n'emmotoka nyingi nga zitambula nga zigamba kuliko
ekiyesu
tebamugezaako bino sisitamu bona amugezaako obugeza togenda zitambula enjiri gye zibuulira tugezaako ku yesu mugeze ojja kuwangalirayo eyo nga tulaba kinnekimu ku
yesu
oliba olina yesu omutu yesu akugamba jangu gye taggamba nko jangu ogeze omanye ebyo ebinnono byaggamba olemeredde wagindi genda ogezeeko ne wagindi eyegedde ebigana weeyongereyo yava kugamba okyogezeeko neku yesu yesu si wakugeza wakukkiririza ddala ye bw'aba ali ku mutima gwake okola kayingire era naawe asaba okukkiriza ayingire tigamuga yesu konkonakonkonakoko ku mutima gwange ne
toyingire
Yeremiya essula ya 44 n'olulimi 19 era bwe twanjulizanga kabaka w'eggulu omukazi obubaane ne tumufukira ebiweebwayo ebyokunywa twamufumbira emigaati okumusinza ne tumufukira ebiweebwayo ebyokunywa awatali babaffe awo Yeremiya n'agamba abantu bonna abasajja n'abakazi abantu bonna abaali bamuzzeemu bwe batyo ng'ayogera nti obubaane bwe mwayotereza mu bibuga bya yuda ne mu nguudo ez'e yerusaalemu mmwe ne bajjajjammwe bassekabaka bammwe n'abakungu bammwe n'abantu ab'omu nsi mukama teyabajjukira so tekyajja mu mwoyo gwe n'okuyinza mukama n'atayinza kuzibiikiriza nate olw'obubi obw'ebikolwa byammwe n'olw'emizizo gye mwakola ensi yammwe kyevudde efuuka amatongo n'ekyewuunyo n'ekikolimo nga tewali agituulamu nga bwe kiri leero kubanga mwayotereza obubaane era kubanga mwayonoona mukama so temugondedde eddoboozi lya mukama so temutambulidde mu mateeka ge newankubadde mu biragiro bye newankubadde mwebyo byeyategeeza
yesu yebazibwa kati bo kyebakola bwe balekera biri
byonna
ate batuka ne bagala okutukiriza ebiragiro ne balowooza nti mukama anaabandukula yesu
yebazibwa
so singa babireka eno ne batalina okutambulanga mukama bagamba yandibadde abawadde naye baali bagezebazze kugezaako
kukatonda
omugezeeko naye nga tukirekeremuko wi kampeeveeyoko erityembadde omwezi kuŋŋandireku wano ndabe ndabe bwe kiba nga kikola mutufu kyo kigambo naye ndabe oba byembadde nsabire eri
kweoba
omwezi gumu
bifuna
bona ayogereku ojja kuva bw'oba osazewo mazima salawo mazima g'ekigambo
kyakatonda
ne katonda anakukolera kubanga atukiriza kigambo kyavaanyweza bino ebintu byawandiikibwa bwe bona anyweza ekigambo kyakatonda ne katonda ananyweza ebyo kubanga ekyo yakyerayirira n'agamba omunoonye obwakabaka n'obutuukirivu nze bino mbibongereko si byakolerera kukwongerako wakola kya kigambo ye naye akwongereko ku mirimu gyo muzadde eryo mu bintu byeweetaaga mulamulo ne mukumuweereza kuba obweyamu obwo
Era Yeremiya n'agamba abantu bonna n'abakazi bonna nti muwulire ekigambo kya Mukama mwe mwenna abayuda abali mu nsi y'e Misiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri, nti mmwe ne bakazi bammwe mwogedde n'obumwa era mutuukiriza n'emikono gyammwe nga mwogera nti tetulirema kutuukiriza bweyamo bwaffe bwe tweyama okwoterezanga Kabaka w'eggulu omukazi obubaane n'okumufukiranga ebiweebwayo ebyokunywa. Kale munyweze obweyamo bwammwe era mubutuukirize obweyamo bwammwe. Kale muwulire ekigambo kya Mukama mmwe mwenna abayuda ababeera mu nsi y'e Misiri. Laba, ndayidde erinnya lyange ekkulu, bw'ayogera Mukama. Ng'erinnya lyange teririyitibwa nate mu kamwa k'omuntu yenna owa Yuda mu nsi yonna ey'e Misiri, ng'ayogera nti, nga Mukama Katonda bw'ali omulamu. Laba, mbalabirira olw'obubi so si lwa bulungi.
N'agamba kale.
Okay.
Kati nammwe mukolebye musazeewo. Nange ngenda kufuuka mulabirizi. Paka nga mufuna bibi byenyewe. Ate Katonda bw'afuuka omulabirizi.
Oba okutte waki.
Ngenda kubalabirira.
Lwaki bwerere.
Awo batusembise paka makonde. Kuba yatekaa abasajja tebatemya wadde. Akulabirira paka bulinaku nga bakubalabirira
katete.
Atandikira wano okukola obulabirizi. Naye ng'akulabirira ofune
ebyereere.
Kyepakamba nti abatuuti. Oba n'abona emisana n'ekiro. Abeera akulabirira. Aga kati ŋŋenda kukulabirira. N'ebibi byereere nga ndi mulabirizi. Katonda anatemya. Ona ng'akulabirira buli ne bw'oba osibakigera nti oba ekyo kufumbirwa ne bw'oba otiza wasimya ne weerikwa ne bw'oba otuula osimya ne
wooluka
kitegeeza Katonda akulaba buli ogenda otuula era ng'ogenda okulowooza buli waba ng'akulabirira ofune bibi oba okudde ku buzibu.
Yesu yeebazibwa.
Amawani kulabirira wano ku nsi bwati nemba ku mibwati bwakukola akuteekako abasajja tebatemu misana nakira okukubaamu kukwokya kutema teri kaseera kakulekamu kulabirira lwa bubi kati simanyi oba oli mwetegefu oba toli mwetegefu akulaba okusiba kwa mukama
kweyalagira
saatani ati ogenda tandika siiba buuti
ebi
ebyokusiba by'obaddemu
bifere
wabibadde byakusiba kwa sika tugenda kulaba okusiiba kwa katonda kweyalagira ono kitaffe mu nnyini saatani munaana
Isaya essuula 58 olunyi olusooka yogerera waggulu tota yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere owulire abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe naye bannoonya bulijjo era basanyuka okumanya amakubo gange.
N'akugamba omwoyo mutukuvu yali mu Isaya kubanga Bayibuli erina weegamba nti omwoyo wa Kristo yabeera nga bannabbi. N'amugamba nsaba ng'oyita munnabbi oyo oyogere wakulutotisota abantu bano be bantu abambuuza Mukama tukole tutya ne basaba amateeka era ne basanyuka okunsemberera nti tugere tunoonye Mukama tulatukawe mbagambi ebyekola ne babigaana.
Isaya essuula 58 n'olunyiri lwakubiri naye bannoonya bulijjo
Bagala nnyo okumanya Mukama ayagala tutambule lutya bwamala okubabuulira bye bakkola ne babigaana ne basala basigire emyaka ensanvu naye n'atabaanukula ne twatula mu Zakariya ekiro y'omusanvu abantu basibye emyaka ensanvu katonda bwe yajja yabagamba nasigirako n'atabaanukula bwe mwaka okuleeta emwabi
Isaya esula ya 58 olunyi lwakubiri ng'eggwanga eryakolanga ebyobutuukirivu ne bataleka kiragiro kya Katonda waabwe
mu biro ebyayita baakolanga
bansaba ebiragiro ebyobutuukirivu basanyuka okusemberera Katonda lwaki ffe okusiiba bwe boogera
omuntu n'agamba ng'ali mu kamwa ka Isaya abantu bagamba lwaki kusiiba kodamu naye kwe kitaffe baweerake oli katonda tusiibye emyaka emeka omuntu kubunaamira nga eno ngitwale nga Saara oba ntwale nga bigambo byange yagitwala nga Saara yagala bwe boogera tebaasa bye badde boogera kubanga yali amumanyi katonda yayogera erimu yeregue mu Yobu 38 anonaleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo talimu wadde okumanya kati ku luno we yali abitwalayo yagenda mpola naga bye boogera mubasiibye nnyo naye bye musiiba nze naye bagamba
lwaki ffe okusiiba bwe boogera naawe n'otolaba lwaki ffe okubonyaabonya obulamu bwaffe naawe n'otokissaako
omuntu yamugamba baga lwaki ffe okusiiba bwe boogera naye
mutobisako
mwoyo ne tubonyaabonya obulamu bwaffe naye mugamba n'otolaba asiba tulaine
okugamba
banaye naye kuli nakugambako ebintu byokubonyaabonya omwoyo gwo jukira ogwo omwoyo gwobonyaabonya kitundu kya
kristo
wajiba ku kristo okulatwako yasalawo abonebone ku
kakati
oli mu kwebonyaabonya
Isaya essuula ya 58 laba ku lunaku lw'okusiiba kwammwe kwe mulabira essanyu lyammwe mmwe
nti mu kusiiba kwammwe okwo kwe mulabira essanyu lyammwe
n'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi
mukola n'amaanya
towulira
namuwadde nnaku yekiwabula oba obaze kimu kati nsinda bizinesi ekulaakulana owulira sanbye kukoye takuyita kusiiba siibira
motokaeyosi
yali akulimba omwoyo bagambye kukula na kigambo tekukula na kusiiba olaba n'omubiri tekuyinza kukula akatolya tuddemu tulabe kizibuke ku magezi waliwo nemmere ey'omwoyo kyekigambo kya katonda era bayibuli kyeteekamu
amos
essuula ey'omunaana ey'okumi n'ebbiri bakumi na sat tiwalibaawo endala n'ennyonyo nga si ya mmere so si ya mazzi wabula ya kigambo kya katonda njala eyo era tottamu kukula kaseera nikako mu mwoyo tosobola kukula ng'ekigambo tewali ono sitaani yali ku mitwe gy'abalokola abonyaabonya bwe baatuuka ku mitwe gy'abana abakulu baakozesa ne balyoka babonyaabonya olutera okukulaga abantu uli abakuba abo ebigo byakose basira balinamu n'amagezi wa n'adda kuli n'abuukira kuli n'alinjalinjala bwayaga emyoyo gyabwe yagibuusiza dda n'abaako gyagiteeka ewala ebyo ebintu bya ssabu bwe buli bwogenda mu kanisa ngwabudde ako kyajjukira n'egyoyo omanyirawo kati
yassabu
kubanga mu ssabu gy'ogwirawo nibakubuuza gy'obadde
nebyo
badde oyogera
katolimanyiomwoyo
mulala nga gwaddewo gwekwogera
Isaya essula ya 5:8 n'olulimi lwa 4 laba musiibira ennyombo n'okuwakana
nti musiibira mu bisibo byammwe ebyabakyesepe nyombo nakuwakana nja kukulaga mukisa nga makama ali nange gwe mu kisiba kino ngenda kusibira kisepe yasiibira n'asibisa n'abantu
bonna
barage
nabosiotandika
etuuka
n'oyingira
mu
kusibanaibawale
kubanga kisimula oku bagambye katonda agabira
ahbanguluseŋa
naawe yakuma omukka kuba
tolimulaobirya
ebya
lero
walinajazirokoka yoowaana katonda abatagala bolyafu ne
balwasilwaki
abaleka
bakyamuwali
bamusinga obuyinza
okuwesa
saba bakasuluma
abaweo
ubeawo
nembasikabaaaaaaduaaliaikatonda
ateka abantu
musabamunoni
bakuwabuli omwali
waliaaaaaaaaa
Isaya essula ya 5:8 n'olulimi lwa 4 n'okukuba ekikonde eky'ettima
oyagala okuddiza
ennumu
osiba ogamba ajja kukitegeera we tugweraka muwadde ennaku musanvu ngenda zingira we tuviirayo bwe ajja kutegeera nga nina
Isaya 5:8 olw'okuna temusiiba leero bwe mutyo
temuddamu
kusimu
ngeri efaana bwe
n'okuwuliza ne muwuliza eddoboozi lyammwe mu ggulu
mumulowooza mbadde mulundiza mu ggulu eri
ezebeli
yabadde
yalukul olunyiri olw'okutaano okusiiba kwe nalonda bwe kufaanana bwe
kutyo omanyi katonda ina okusiba kweyalonda ebisibo
bingibinginaye
yalina kweyalonda oku kweyalagira kati kyava kubuiza ebyo bye nalonda ngaakwobolera obuli kukusiba kwaffe kwatalondako akasooka
olunaku omuntu lwabonyabonyezaako obulamu bwe
nabagambyeko mubonyabonya obulamu bwe
nobonyaosiba
notuuka nga tukyala bade kyolaga omwoyo guli muli bugamba naye kyokuyaokuyaa bubulama kuva mubiri
gutuke
tobola kukuzunzamu notulaga munyeea singa watusoboka nandibudde okuba nowalina nodda ku mwoyo n'ogubonyabonya ani yakugambye era ebyo by'omugambo wasiiba tosiiba omubuulira nga bwe bulamu bwe bwabonaabo yakugambako obubonyebwe yajja tuwa bulamu n'obulamu obutuukirize era obujjudde kati fe n'obuddako obubonyebonya ati
Isaya 5:8 n'olulimi lwa 5 kwe kukutamya omutwe ng'olulago
otuuka n'okusaba
n
You are like God.
Byonna abiraba Katonda by'okola n'etobikoledde mu mateeka ge. Waliyo abadde asawanya obulamu bwa sitaani oyo. Omwoyo guno ogwaba sitaani gwe tusomako guno gwe gubadde gubonyaabonya okutuuka ku ekyo.
Isaya 5:8. N'okwaliira ebibukutu n'evvu wansi iwe.
Kati mu nkola eri.
Now in the other way.
Ebibukutu byonna ojja bitekaawo.
Ne waliira
n'evvu. Naye mu lwokuba ennaku zino olina evvu
ne.
Lwaki nkulu nono n'ala.
Era
n'enviri nazo
tuzikola.
N'ejjukira bwe yali akugamba ata musanvu. Yakugamba bwe mmette n'ekizigo. Yesu yeebazire. Yakugamba n'okwesiga ekizigo n'onyiira bulungi nnyo n'okola n'oluviiri mu kukiba kwe tugenda okulaba. Naye enviiri munnanga ate mukyalagoni lwaki enviiri
tomanyi
buli muddu nga kyonna kiri ewe bulaji tukyamwa
kiri
mu kusiiba.
Isaya 5:8. Ekyo ky'onooyita okusiiba.
N'akugamba ebyo by'oyita okusiiba. Sibirimanyi n'abimanyi. Ekyo kusiiba kyo. Katonda nno yakugamba. Naye mulokole era teyabikuwa. N'era akyabiyita
okusiiba.
Kati Katonda ekyo ky'oyita
okusiiba.
Okubonyaabonya omwoyo. N'okwebika ebikulu. Okuba ekikonde ky'ettima. Ebyo by'oyita
okusiiba.
Isaya 5:5. Era olunaku mukama lwasiima.
Mbeera mukama. Nenaku mukama asiima. Naku sabuzo. Zepade. Makumi yake. Zino zonna ndi mukubeerawo
bwamu.
Ndowooza bwe ziggwako. N'oba mukubeerawo bwamu nga n'ogenda mu kwa sitaani. Ne? Kati munnaku ekyatono zonna nkubeerawo kwa mugamu. Bwe ziggwako ogende mukubeerawo kwange. Mulinga abantu bannaku abasiraba. Ennaku ze basiiba sitaani babeera baamu. Era kasa ziggwako nga bamuta. Ennaku ze weesiibisizasiibisiza n'okuva mu mato yagala bwe ziggwako n'olyoka omugamba tomanyi nnangava mu kusiibaako. Omulala singa tonsiŋŋanya
kusiiba
wandindabi naye lwakuba ndimukubeera
okulamukaina
nkuvemu nziremu kwasitaani
ojjakuba.
Ah, Maroko.
What again?
Who says that?
Make
up. Sitani nga kutakala nyize
nda. Best you up.
Atu yongere.
Isaya sura ya 5:8 n'oluyiba 5.
58:6.
Kuno si kwe kusiba kwe nalonda. Okusumula ebisiba ebyekyejo.
Nti kuno kwe si kwe kusiba kwe nalonda. Musumula ebisiba ebyekyejo. Waliyo ebisiba ebyekyejo. Namun nang or in nothing.
A colleague of ours.
Yeah, I got a word.
They want to marry.
Nature. Taiza don't find the new man. Taiza will go to Funayo.
Can you even get a job?
That is Fenny and Issa.
We as a church.
So see, we have
to
put it on. We get a job for
them.
We will find this
new man. We
will be said that
the
new man
is checked on the justice. If you have been with them, that day you
were
you saw that we are fasting for this person. What is that? Bring give us.
For come and have a
physically, physically.
Ndiwa yanugama njagala ngeze nga mbulama wangu. Kumange chani kwa tiga. Muli tambuna ama wangu. Njagala gena mwami. Agawa mtuna baga
marafu.
Watu songa kwa
nini? Why do you must stuck in America?
Watu songa kwa nini? Why do you
must stuck in America?
Oba za dola. Na
yudo
zola.
Why
do you go to Kenya?
Why do you go to Kenya?
Era mawanga musonga kubali
kibali she to point up there up there.
Bana kwa nini bana watu wa mawanga
bana hata nation and try.
Isaiah sura ya 58 urumuri rwa mukaga.
Era
mumenye buli kikoligo.
Nti mara nyinyi. Mara buli no kumenya buli kikoligo. Mukikwata kwa ngaru za mwe. Si mukama.
Kino bili ku this is about us.
Oli kayamana na kusuri.
Papa mara seva close the suit.
Zikule.
You buy them.
Bamu kusiba ngwa kune suit
to father to get a suit.
Katumishi vile njalo lese na mbele
wa doa niye. Let you put it aside.
Leka so wani kuse musuru nga mwana
na jile. Put aside what you put it suit.
So yonge na kuko
ba. I don't know.
Kwa siwa kuzo enya.
What we na yaya. What we give what we grow.
Wali. Guba mungu ule nilu.
The yoke is the part which has failed to go.
Nana yetu kinyi mkama yaga. Tuso mwono chikuwa
ata. We can handle it.
Tuso mwono kwa hile kereza.
We can handle.
Kende tuchi jiawe.
We can handle by also. Lipi kasaya watu mdabi ours and take it away.
Vango mwono ya tuwe na vuna
kuwa.
Evi mara huku tule majebi ya akora.
What we face to do is what it does.
Nye viso mwono kamitula
bako. What we can see and handle.
Mkuzimira na mwandu
mnyuka.
Mzoka mingira mkuzimira.
We take our first, we fast for that.
Surundi zende.
We raise one and repair house.
Isaya 5:7. Sikugabira bayala emmereyo.
Kuno kwa kusira kwa yagala. Olabo obuyala. Omwe emmereyo. Siku kikunganya nako katenda
ngabira.
Wati de kye.
That you fast, what kind of fast is that?
Bolo abato ya mchero mwezi
mulamba.
Umutero kwa mwezi, tetulu kwa mwezi, kutuwe kwa mwata ya kutuwe.
Half of the mass and give it to someone else.
Kati okule kwa.
Now do like that.
Now awoliye wa kawu.
It's possible that season. That is the first thing.
Yes, ya gamba.
That's what it says.
Gamino mwia ni mene
yo. If you hang on your foot.
Bwazi ma kuwe nda.
When they are pleased, they'll give you more.
Na hiti omara okule
kwa. But that you serve up yourself. Just take time to be able
to eat. Mwurida.
That's your change.
Enano chikunga yeno. And you just come in a
bit. The whole of it at six.
Mwazi ni tatu. Tati wala.
He doesn't count that.
You got it, you got it, what's
the name? That's why you can't so much of it, give it to someone.
Now you're the Kunga, and
that's why you're the one who's filled with priests.
Say, I turn on Rano, you are
Psalm 58 verse 7.
No later, abakobe kwa mnyumba yo.
Ndi, lava, mbukuno kusiva.
That's the first thing.
No lava, abakobe mnyumba.
Someone will check the house.
Kolo wanyabu ya kanyawa. Oga menyurumu, jenani punya mwe
mbukuno. Tumara, that's what they are in Tawba.
Jenani punya mwe
mbukuno. Kwa mbukuno kwa
mbukuno. Kwa mbukuno. Mbukuno nyari ya Yesu, mwana wakatondo.
Biblical.
Uri lita.
Listen.
Nte ya karu mwe.
That truth.
Nesa na tewani punye.
That money is accorded.
Si.
Fast.
Yuwa mwoko yu mbukuno kolo ya. Oya wele za katondo. Oya mwa karo. Siva room
when you pass that floor.
We didn't talk to Siva Quaka.
That's where that's where we put off our budget.
I feel like you don't see that. Move on from now to the other one. We are
not able to please.
Go back to the room.
You have no room.
Mupang is
to wait for the pastor.
I wrote this as soon
as I'm carried.
Of money, bang on somebody
else. I'm thankful to give you.
We're in an angel to
see. And that you are part of it.
Kumuru nukwa Afrika. Kuna kusi wa kumuru kusi wa Afrika mwe.
Kano very Afrika.
So kwa ya mwe ya ite ni mkuyo kwa chete pe.
Pasi
kwa chete pe. Kwa
ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe
ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe
ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe ya mwe
Musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda kw'ensi. Kubanga nalina enjala nemumpa ekyokulya.
Nali nza bwennyini awo mwansiibirako. Bwe wampa ekyokulya wansiibirako. Wuliriza. Yabaga mu Zakariya
5.
Umwaka okwokulya temwediramu. Kati wuliriza. Okusiba Katonda kwe yalonda. Kwagenda osinziira nga asala okusanga. Nali muyaladi
mutandisi.
Ye nno bulijjo kutomanyi.
Bamuli
tewaliisa muntu yali akusuubira okuleka emmere eyo obeeka okwogiwa yoyo Yesu yali atambula natambula okola oyo kubanga omusango gutandikira mu nnyumba ata nakuvuna nabye wabwe mulokole munno oyo teguva kutandikira mu nnyumba yali muyala tewamuzi naye nakugamba okusiba kuyalonda kwe kusabira okulyala emmere ye Yesu gw'obadde oliisa oyo wakisiibawo n'obaako gw'ogiwa Yesu
oyoyali
Yesu kati wagana
okusiba
abasiibye bwebwamama tujja kuba tusikira
mwaawuliriza
bulungi nnyo obadde ogamba wayingira naye wakoma ku mulyango kekaseera oyingire obadde mu farisaayo oyimiridde ku mulyango ogugendayo kyonga n'abayingira tebagalya emu kugenda okukuyamba okuyingira kwe kusiiba kuno kuba kwagenda osinziro sala yali muyala bamukola bati
Matayo esula ya 25 olunyi lwa 10 asatu mutu.
Matthew 25:35.
Nali n'ennyota ne munywesa. Nali mugenyi ne munsuza.
Ne munsuza bye yakugambye eri. Ika oli mu nyumba ye. Bako mutomu wawo. Oba kupangisa kuba ozirina. Mulokole bamugobye. Muyambe. Ate mulokole kuba yambe. Kwesa nawo advantage. Okulera amaanyi. Ne mukana akuwe. Okonde nayo mukonde. Hala, tuzo akumala yo bintu ebyo. Wabu na katumulia kunyora amakumi. Ana moro. Kurage kusanzisa omusango bali. Baga ngo kusiba kanonda ko yaragi.
Matayo 25 ana moro mu. Awali gamba nabo abali ku mukono gwe ogwa kono nti.
Zino ze mbuzi.
Nti muveewo wendi. Mwabako ligirwa. Mugende muliro ogutagwawo.
Mugende mu
ogwateekerwa teekerwa sitaani ne bamalayika be.
Mugendeeyo bali bamuteekerwa teekerwa sitaani ne bamalayika be naye
nga
mugugaana.
Lwana mu ebbiri kubanga nali njala temwampa kyakulya.
Nali muyala ne mundaga. Wuliriza ekigambo kya Katonda kwe kusiiba Katonda kwe yalonda tutugaanye atusisinkane ku lunaku lw'oku.
Now offer.
oyatulagiridde okusiba okuyinza okutuvirako omusango kwe tubadde tugambe ennaku nyingi tuli bakumalayo ku nnaku muli nja tugenda kubeera nga tulaba olugendo lw'eggulu.